Egali khona into engizwayo, kukhona into engizwayo enhlizweni yami. Egali khona into engizwayo, kukhona into engizwayo enhlizweni yami. Njalo uma ngicabanga mntana omuntu, ngivele ngishawe luvalo yini na. Njalo uma ngicabanga mntana omuntu, ngivele ngishawe luvalo, ngakungidlisile yini na. Kukhona into engizwayo, kukhona into engizwayo enhlizweni yami. Ngizwa uthando, ayo. Ngizwa uthando, ayo. Luyangihlupha uthando, ayo. Ngithi buya my darling, awunjenga. Ngithi buya. Sihlale ndawonye, ngithi buya my darling, angenge ngani. Ikanti intoni le ndivayo mina, wo. Ikanti intoni le ndivayo enhlizweni. Egali khona into engizwayo, kukhona into engizwayo enhlizweni yami. Egali khona into engizwayo, kukhona into engizwayo enhlizweni yami. Ngizwa uthando, oh yeah. Ngizwa uthando, ayibo. Luyangihlupha, ayibo. Ngishikilele my darling, ngishikilele. Khombisa uthando kimi, ngishikilele. Ngithi ngibonise uthando, ngithi ngishikilele. Ngishikilele, ngishikilele. Wezandile wena, ayo. Ngithi wezandile. Sunday.